makampani oba batola makampani gama simu bonna wano mugwanga bavudeyo ne bada general government ekendeze ku musolo gweteeka ku nsimbi za mobile money oli baba ajayo omaika ti bobo ajayo bakujjako omusolo gwa buzi butano
0.5%
yes 0.5% kati boba gamba bananyini makampani kino kikosa abantu abajjayo sente wakiri baleke ku buzi bubiri yes 0.2 kale 5 0.25 alao ensimbi ezo wakiri basobola zisobola na nteka teka eno oba kino kyanjuddwa amyuka central rock chico ka parliament ya Kenya ensimbi Dickson kateshumwa babadde asinkanyemu abamu kubabaka nga bagenda maso n'okutunulira ku musolo ejiteereddwa mu mbalirira kaini ejiteereddwa ejigenda okubeera nga jinsibwa n'ejimu ejize jinsibwa kati kubaba kampuni gonna agamasimu bo balonzeyo wa MTN mobile money General Manager Dennis Kakonge nage na maso n'okubeera nga alambulula nayongera okutangazaamu ng'agamba nti nga bamba makampani basaba wabeerewo n'ensimbi ezensalira omuntu zalina okubeera nga asasula nga omusolo ng'aggyayo sente
nga
zebakomako oba olyaggyayo obukadde busatu basi bo bagamba awakira gye bamusaloko 15,000 nga tezeeyongera sigamba nti olyaggyayo obukadde busatu asasule omutwalo ajjayo buna asasule ebiri zile standard nti baba ajjayo sente zino alina kusigibwako omusolo gwa nusu 15,000
zoka kati nga bwe kiri nti bw'oba ajjayo omutwalo balina ze bakusala
bakusala 10,000 ng'ajjayo omutwalo
So the more we have transaction increase, given that they had dropped before, once they increase, when they drop the 0.5% excess duty on the value of the transaction, you will see that there will be more people transacting and there will be more revenue for government as a result over the long term. Now, I'll go quickly to our ask, which precise duty tax, which is contained in the bill, be amended and dropped from 0.5% to 0.25%. And then also, I'd like to emphasize that we are proposing that there is a cap applied of 5,000.